dead stairs, don't you?
The corner. Niwambiri wakuponyi la mutima, elofuti wakusi ya mufilamba. Sandra de Damona, I know. Elofo neo iwe ya. Heartbreak, ni mada. Siba ziba kutiyo ni mada. Ashi baby, tusha, usamu pesa wako. Mariko, cool it down, usamu pesa wako. Ala ninji shiba bengi wakuwe kwa fye.
Out media.